Taman xididada jirkiyo arinka dhiigaad xusho sidii ruuxigu dhex nool warkaga ee dhadhama Taman xididada jirkiyo arinka dhiigaad xusho sidii ruuxigu dhex nool warkaga ee dhadhama
Jacayl qabo oo dhimbira dhexaasoo wada madne Kadaysa dhibkii horo Bishani ubaxa gudoon Kadaysa dhibkii horo Bishani ubaxa gudoon
Addiga ruux kula mido Addismaha qurux kula matala Addabarka wallagu maqaadin Dulkana aga wali masarin Dabarka wali lagu maqadin Dulkana aga wali masarin
Sidi ubaki odan langalan, idor to ina dagaista Hadu aashak udabiyay, ana nalaga sidiran Sidi ubaki odan langalan, idor to ina dagaista Sidi ubaki odan langalan, idor to ina dagaista
Damais waxa tahay dhaabeel Ismaha sida de melul Dadigu kama saifsan yihiin Wali badaya hayga gila Damais waxa tahay dhaabeel Ismaha sida de melul Dadigu kama saifsan yihiin Wali badaya hayga gila
Jacayl qabo oo dhimbira dhexaasoo wada madne Kadaysa dhibkii horo Bishani ubaxa gudoon Kadaysa dhibkii horo Bishani ubaxa gudoon
Addiga ruux kula mido Addismaha qurux kula matala Addabarka wali lagu maqaadin Dulkana aga wali masarin Dabarka wali lagu maqaadin Dulkana aga wali masarin
Jacayl qabo oo dhimbira dhexaasoo wada madne Kadaysa dhibkii horo Bishani ubaxa gudoon Kadaysa dhibkii horo Bishani ubaxa gudoon
Addiga ruux kula mido Addismaha qurux kula matala Addabarka wali lagu maqaadin Dulkana aga wali masarin Addabarka wali lagu maqaadin Dulkana aga wali masarin
Jacayl qabo oo dhimbira
Addismaha qurux kula matala
Kadaysa dhibkii horo Bishani ubaxa gudoon
Dabarka wali lagu maqaadin Dulkana aga wali masarin